tudde ndowolereza laba omusana bwe guvayo obunyonyi eno mu matu buyimba wandiba ndibadde olindalindako nomala okulaba kyoli eno wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo wandiba ndibadde olindalindako nomala okulaba kyoli eno wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo kirooto kya ntiisa bwe nawulidde nti omwagala ogenda nendowooza gana bagabulimba kumbe ddala omwagala ositula ye obadde musomesa wanjigiriza kye bayita obudde nonjigiriza okulemerako neera 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 wandiba ndibadde olindalindako nomala okulaba kyoli eno wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo wandiba ndibadde olindalindako nomala okulaba kyoli eno wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo singa obulamu bwali ng'ettaka nandiguzeeyo ekibanja nga kikyonange Katonda tata amanyi ensonga lwakyakutwala yeyakutuwa akuumuze mirembe neera 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 wandiba ndibadde olindalindako nomala okulaba kyoli eno wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo wandiba ndibadde olindalindako nomala okulaba kyoli eno wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo It's been a while without you darling You've been my number one and love my only Rest in But now, it's like having a phone with no one to call, like a house with no roof. Nera, 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 nera. Wandiba ndibadde olindalindako, nomala okulaba kyoli eno. Wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo wandiba ndibadde olindalindako nomala okulaba kyoli eno wandiba ndibadde olindalindako nomala okulyako wekoleddewo